Some sparks spooky shine, ya seen a me.
Find us.
They call me Takata, classy. Tuko burudani, mashida weka kando. Wewe, tupambali, na tupishiwa, ungeza iwe double. Ni design, tumagerazi. Tumia pese kuzoe, stress tupambali. Goma liko full charge, full bando. Leo tuko burudani, ungeza samo. Nakakishika, oleza migando. Oh mama sita, sikiza moyo, unavyo kuita. Deni na kesha kuku like Easter. Kozi zako, zanita. Shuti ya Ronaldo, kichu sasita. Jom kucharaze kagita. Sio majigambo, nyuma kwetika. Machize unawadatisha. Kwani dini gani sema niokoke? Unanifanya misi kuchoke. Mtoto Bontown sio kiokote. Sema wapito nde wote. Jia jie ukipina. Pina. Pina kambongo. Waunyeshe madoido. Ukinyama. Tegeza kambongo. Jia jie ukipina. Pina. Pina kambongo. Waunyeshe madoido. Ukinyama.
Listen.
Tegeza kambongo.
Napenda unavyopinda, sio siri. Kweli umenidatisha, ninavyokupenda, sio siri. Bei nitapandisha, wakilisha, washa washa. Kwenu nkatoe posa bila pressure. Habari shawapasha, sina kosa. Vanta takata, sina wasi nshajipata. Twende kote unakotaka, sina shida matata. Au ni kuimbia mapozi, labda pengine utadata. Zile swaga za ubitozi, minawe tuanze new chapter. Swadakta zile mechu nazonipa. Kila nkipiga noma kama moyo nishakupa. Mana marathi amepona, mimi kwako taabani. Hoi mama sikiwezi.
Kama naisi ni miujiza kuwa nawe kimwana. Ukinywa bia malizi ya baga. Fanya kama kwa isusa. Nikute kenye digi digi. Tubaki wa wili wili. Waninogesha siyo siri. Tukikuta na siri siri. Kwani dini gani sema niokoke? Unanifanya misi kuchoke. Mtoto Bontown siyo kiokote. Sema wapitwe nde wote.
Jiachie ukipinda. Pinda. Pinda kambongo. Waonyeshe madoido. Ukinyama. Tegeza kambongo. Jiachie ukipinda. Pinda. Pinda kambongo. Waonyeshe madoido. Ukinyama. Tegeza kambongo.
Jiachie ukipinda baby. Ukipinda. Aste aste tuzikwende minawe. Tuzikwende na enjoy. Ikiwa nawe. Na enjoy.